bam 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 yeah 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 bam bam music yeah no
Raja music nulira insinu jiraga bintu nulira maziga gakulukuta nemfukamira mukama yamba nensaba otutase kuchirwa dechitu senkinya wechibanga chechigezo chusumurura tufukire ngabuja wechizikiza abakadde n'amateebi wobe bakuba tekitaliza kino kitutatulaba watugamba nti amasinzizo ge mayumba go nayo tutya nayo tuweereza omukono gwo amasomero obutale babisiwawo namuzisa kino ekirwadde kitumalawo nono Corona 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 tekitaliza kafupi obwomufano ajati madina yagenda bulaya yeyunira okusuulawo n'amabanja kirwadde kyamusangayo kati yakwama bananyini banka enyumba bazitwala yigira okunaba mu ngalo nga toyosamu bulamu bwekyo kya bugagga tobivaamu nyweza ebyobuyonjo beera tosobyamu nze naawe tukalwaneko kano katamu obwabwa Corona 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 haina dawa inajiponya Corona 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 haina dawa inajiponya najumbulirira kwanike mikono jonsa bafukamira oa tulino kufungiza kwetuba wamwe chirwade tuchizingiza to all my brothers and sisters way we gonna win this fight to win. You're not alone in the modern say. We gonna be fine. We win together.